kufa. Kufandini ufuna ndona. Wanabela uqaqaqa udade wethu nisajonge lukhulu kuye. Kaloku bufana nesiqalo ebomini bam. Ukushiya kwakho kujike kwasisiphelo ebomini bam. Udade wethu, oh, impumelelo yam nomsebenzi wam udade wethu uphelele ezandleni zam. Kuyintoni na ungandicingeli? Wavala amehlo ntombi endala wathi kwanele. Kwanele ngokufa mbhubhisi, kwanele. Uthando nempumelelo yam andikwazanga ukuyibonisa. Dade wethu, you're always the motivation in my life. Now my life is stuck, ndibuyela umva. Dade wethu, ndothule mntakamama uvumelane. Mntakamama khawumxelele unabele uqaqaqa sisombululo.
How valiant is our hope? Oh, oh, oh. It's not in there.